Sho, skuf, velu kule strat, impili bimba, esnifa Abhema betaye bone ngathi umhlaba uyaspina impilo yamasimba akanathisho ukusiphipha unamahloni akabheka abantu mayihamba uyasifihla dale faka ama-CV luthi sipane kunzima dale gijimele iwini kodwa luthi ukuwina impilo yakhe inyongo manje ulwa nokuyikhipha akabazi abazali uyintandane ekubhitha uthunukele emoyeni inhliziyo iyabhibha waqhuzuka endleleni ayehamba nabo bamshiya nomelula isandle bememeza bamziba wafunda nebhayibheli luthi impendulo ukuzifica wabuka isibhakabhaka wasefela amathe encimva waqonda ekamerweni wasethatha intshiza ebrija wakhumula irosali ney'nyembezi zabe ziwa wathatha ibhala klava wabeyifaka ebusweni ezifihla Amachita ayamhlonipha Icherry esendisiwe sibali mayihamba iyazizwa Gqoka isikhethi esibhula phansi ivangeli uyaliphila Maqhamuka yena nje ayami itopic iyashintsha Juluka amajita ezinwaye amakhanda ayamdinga Gidagida inhliziyo zonke zifisa ukuzibika Lo mntwana usejungle amabhubesi ayamcinga But inyamazane smart esibali abasoze bayifica Izinto siqala ukubhimba umaka nomfundo esesikha Phambana abazalwane befika bezomsiza Kodwa sekulotshiwe ebhayibhelini unakukushintsha Umaka nomfundo umfana agcina ukufa kumgwinya Unomfundo usele yedwa ukhanda iqhinga lokuphila Impilo yabanzima nesigele wagcina esijinda Waqoka isiqebha waye point manje uyathengisa Wathatha ibhala klava wabeyifaka ebusweni esifihla Nangokumfundisa ugumede ngenjumayeli uyashisa uduma indawo yonke ma usensizini uyakhipha uthandaza akhuluma iy'limi idimoni eselilwa baningi abamthembayo ngokubaphephethela iy'nkinga bathi ma ibathandazele ispirit bayasizwa hand upowerful umthandazo wakho uyasinda banikela ngey'mali ey'nkulu ey'sontweni abasiza akazwani nongcola ingakho umphakathi umhlonipha nangoku usathane esefika emhlasela ngeqhinga efika njengosiso ozocela ukuqedelwa iy'nkinga ufika ugqoka isiqebhe vele i-em yakho kumlinga imizwa yendoda yislima iyagijima wasemthandazela isitho sangasese sithinta akuphelanga nesikhathi eside baqala bakhisa wathatha nekhondomu wabeyifaka esheshisa wadonsa ibhala klava waseyifaka ebusweni ezifihla